Vukani into zakuthi isithokothoko sobusuku besinibophile besinikhaphelela kukusa kwanamhlanje. Kusuke kwetha amathongorhama wathi qwa asusinto ngokusovuleka kuvakala amandla esinawo sakuzikhulula kuloyiko. Hayi suka qobani nakwikamva lethu liqhakrazile, thina siyimiphumela yamaphupha angenaphethethwa wogogo. Yamba nje yilaa mithandazo yatywinwa yaqiniselwa iquqelwa ngoogogo. Alimelanga kuba ngamathongorha nina ngoba ninyathela kwinyaniso eyamelwa ngamagorha ngaphambili. Ninoburhoti nina sanohamba nirhabula kwiindebezi nirhuqa ngeminqweno yokunirhintyela kuburhalarhume bengcinezelo. Izingqi zenu ziqulathe ingqaka yamagqala aqula de kwephukane yokuhlanganisa. Niluhlobo lokuhlangana nabimirholi nehlela. Hlanganani ngobuntu bethu ma-Afrika ngoba kukuhlobobona iziseko zokuphilisana zisiya kwantshabalala. Wokufula amasango ngaphaya kwenzingo. Ninezolo elinidizayo nina ukuba nimidaka emnyama engena iminyango. Njengekhwezi lokuseliphumayo phuthumani niphathelele kwiziphithiphithi eziniphazamisayo. Ningalibali ukuzeluleka ngolwazi lwemveli ukuze nibuye nigqibelele. Musani ukuba ngamaxhoba exesha kakade nina hlandlolo nalilidonga elangeni nibuye ningaphazamanga. Ubuchwepheshe oninoni belixesha mabungayichaphazela inkqamisa yonkuthu lomzontsundu. Vukani into zakuthi ekulaleni akukho kuphuma.